sika mubazadde bangi abaana baabwe bononese
muliro mulanga payusansa Yesu
Kalakasa